Alipokuwa Moniko Moni Momo Monika Monika kasha kafunga kamama kana kaduka wadada wanatafuta wa baba wanasaurwa watoto nao wanachura sikukuli na kumaliza sumuzi sumuzi meja usinicheze nitakupaka sumuzi sumuzi meja nimekusha simamisha mnara sindio zangu ziponga ukinipatia nitakumada ulaku ulaku waze uyo demu ana mkuku yangu watatu watatu waze haya mapenzi ni watatu watatu nipenda sana chinene siwezi kushof na ekwa genge tuki onge asana nada kwa denje nimepata kade mkangu kameme
bendera chuma mlingoti chuma bendera chuma mlingoti chuma buya buya tunaperemba kibunda kwaya kwaya tunafirimba ulembe bendera chuma mlingoti chuma bendera chuma mlingoti chuma buya buya tunaperemba kibunda kwaya kwaya tunafirimba ulembe.
Shawai kuibiwa simu msibani, talia kamfiwa namba moja, ama baiki zimikie lugalo, afu mepigia kombati za kisoja. Na tafta katenge cha kuchania, jaba, nika honge tenje vipedina, raba, sio tena changu wala sio kahaba, achana na kudanga egu achana na wababa. Na tafta katenge cha kuchania, jaba, nika honge tenje vipedina, raba, sio tena changu wala sio kahaba, achana na, achana na wababa. Tunafanyanga so kusema sema geng ni chafu na tule yangi punda kilema mbwana nyonga tu wakitaka kuweka weka nyama na kula lafu na penya na peperuka bendera chuma mlingoti chuma bendera chuma mlingoti chuma buya buya tunaperemba kibunda kwaya kwaya tunafilimba ulembe buya buya tunaperemba kibunda kwaya kwaya tunafilimba ulembe
bendera chuma mlingoti chuma bendera chuma mlingoti chuma buya buya tunaperemba kibunda kwaya kwaya.